bangazi ngizoshona phi. Ngikubona umuhle lapho abantu bengilahlile. Wamuhle kimi. Ngikubona umuhle lapho iminyaka ivalekile. Ngikubona umuhle lapho khona sengihlali nyevesi.
Sandra,